I don't know what I have to do. Good in cafe, sijali nalo. Na soso ipasi kukodola. Koma maso anga lunji kabe kumapiri. Mvula ikata nanganyango sichani bantaka ya marobe. Unja uwa nazo mpepo zinaisi wendele na mponje. Mwile mchita. You never forsake me. You the be provider, protect.